tusichoke.
Shikari yetu sote, tukateke wote. Hakuna shabiki atareta zake, hata kasi mfike. Shikari yetu sote, tukateke wote. Hakuna shabiki atareta zake, hata kasi mfike.
Worship the second.
Chukusa!